jeyam dena fellere min taji chapande tati dande studio kalangu ketini don kibaru jimoda fulfulde Omar Hamad Jangata do masinaje den gonde kader chombiano nani ko e majje Ali Mahamman Lamin Zen dum woni horejo gouvernement mo leydi Niger kengano onodi hokkobe habaruji e famtindebe do illa ko sogeji jippino lamu no gay e jeegon lewru cie warde jon no fi leydi ndin wontiri rewbe no henni e nawtorade jonde metta ko bibbe leydi Niger gonno ngada e rompoyi escadri mo gallu nyame mi gartana on do majjum yewtere meden pindino yatana halo hande na do filla hano luma ku ko rewbe commune bande ngatta ko wite murdi kori jamirte ma yerno kalirna de der ko e kibaruji mede Ali Mahamman Lamin Zen horejo gouvernement mo Niger kenga no onodi hokkobe habaruji leydi Niger e be leydi Yasim wadde dima fino leydi Niger wontiri lako sogeji jippino lamu no gay e jeegon lewru je dubujinaji didi e no gay e tati warde joni wodi kanko Ali Mahamman Lamin Zen o holli du wiide bawde fuuno hem wadede kwata tawe dum woni jukkungoji ko CDA waden leydi Niger tawe itama Asuman China no foti e ton wakati nono duno kobe aburuji.
Les efforts que nous faisons Nous gomin tawra e gomin kokki sembe kan woni ko watta labi jukkude leydi Niger di CDAO joddini di enden gartire ko miden he nawtorade du labi kite e ko winda wi adar majji gam wala leydi fu jukkani iri jukkul leydi Niger jukkadi dum famtinaki du wi ude leydi wala lawol no hebira safare nyawtude himbe na nannude nyamdu ga himbe mayri miden he durwude du hawrude jawdi leydi gollirteni sador maji non gardi e himbe amma min kana accude sador maji di endan kela sembe yadu yeso leydi Niger ministre kawjido lumaku wattama tokkito darude ko watta nyamri to heppu der lube leydi Niger dum wattan du himbe chonnire nyamri di endan der ko yirnan nokkuje gondum no wado himbe jeddane nyamdudu
soit gratuite
Mbiyani ila ko sogeji Niger ngadi jippino lamu do enda ano bibbe leydi Niger no tokkiti ni e wadde jonde metta dum woni rompoyal e escadri do enda mo gallu nyamei dum do hollude ano bibbe mane mbiyen sogeji leydi France di dillude mudun do ko yaawi dum woni ko be jami to rewbe hewbe ngoni no nawtore dum wadde luma kuji mu en potori sonnude nemaaji e diele pewde Samira Rafi kanyum e Grace Beati njehi ton yewtude wabbe mabbe
Mi fuɗɗi lumaku illa wakkati ko himɓe puɗɗi wurtade gam mi'i himɓe no giɗi ko nyame ɗo ɓe garta ɓe nyalla ɓe gala ko ɓe nyama miɗo heɓa du bekkin bawɗe am kasen miɗo suuɗira ceede am no woɗɗiri gam illa himɓe no ɗon no kawra sanne wiɓe kandu no ɗon no ɗuɗano komin keɓini min kontirta hajuji amen e ko ɓiɓɓe amen gonga seni min mbi'a yettore Allah
gaskiya musedem ci alhamdulillahi
mi yehi sarowade ɗum to goɗɗo tati sappo ko kebe jenami soodi gotel joyiru mi sonnata dum mi heba riba mi heba dum ko mi yaha mi humtiro haaju am min e cukabe am neddo de rimi wala jonde deni mi sonni dum sai mi sokko saro wade kade
nani kote tana de region maradi to fedde ardangal sukabe jangobe universite dikko dan kolodo mo maradi paddake tewteruji gattedi yaade e murtere balde didi ko be ngadi kenga altine warde hande atalata onon yeruno abdu adamu secrétaire général de fedde wi o wi murtere mabbe de tawa kenana ko attawe bandira mabbe be jottaki universite mo maradi on keba fotondirde di tewteruji Mohamed Mamman yewtidi makko nani ko wi
Murtarde men cigli kedum gam be bi'ana natul jande de no wadate nyanne de bandiraabe amen du gari day dundu saabi ko men gadi murtarde en dan ganto goddu wade e potta o der universite maradi no wodi tewteriji anniyaadi wadede meden gidi du tewteriji di en dan todi gade gada mabbe alarba fu tawambe garidi jande de en darnaka loreji indu no donno adwa himbe loktorore eto dum nyamata e ko titta fuuno don no firti tammude amen kawoni timminde jande hikkade no wudiri
dans un bref délai
Embirtoto nder region Difa to Kenga nay lewru septembre no woni ko jangirde université de Difa hore mum waɗi omtol mum jande ko duɓujinaji ɗiɗi e nogayi e tati yaade nogayi e nay. Hano ni no ɗum waɗira nder jangirde université ɗe gomnanti Niger fooni. Omtol jande ko hitande hikka ɗum ɗo fotondiri e maɓɓitol fannu jande do filla jaye e laddeji. Professeur Ali Mahamman mawɗo jangirde université Difa nani ko wimani Moussa.
Université Difa jangirde domo ladde e jaye ikkani fannu kesogon jande mum firtama fannu indirado science de l'environnement dundu gan wartude do ko sabi université o endam firta ton Difa min kebi duni fa handen wadi didde himbe e juudem en tawa der hawju jangirde de endam doyen ardibe sarusuji fannuji jandeji din université o endam SG mum tawtebe do inde jangobe ben endam kam fu e ardido e kru sarusi kawjido nyamdu loreji pukkorde jangirde de e ko nandi titta min fu min kawri halude do no golle de enden jehirta undu hokki tammude jangobe ben enden
parce que leur faculté a été réhabilitée.
En jattana to enda nder region Zender le wakkati mo min be tawa nder mum potondirdo en dungu do enda leddi meden Niger no wawtu non mo bawdi kewi sanne ko sabanto himbe jonte pabbe fa dun jama kokkol ƴiƴam yaade to nokkuje desirɗe ƴiƴam ɗen noon. Ɗon sabi mbini ko bandi min Ali Keta mo Zender yehi yewti doyde e dan boori lele Isufu o woni ardiɗo nokkure to ƴiƴam hokkete nder Zender pamminirɗo hanoni.
Ɗum sattai kaytafa kalon woni ɗum ɓadi satterde ƴiƴam ɗandu no ɗon no jacca ɗum hanta e himɓe wuro faami himɓe tinno kaɓɓani e ngara kokka ƴiƴam ɗan endam joni ley ñalowma fu miɗen jiɗi min keɓa cawl ƴiƴam capanɗe jeegoo e joyi yaade capanɗe jeɗɗi kawata ko ɗum yetto to min jiɗɗon endam ɗum ɗene min ngala ɗum ba ko tawa miɗen goodi cawl ƴiƴam ko watta hemre capanɗe jeetati ko resi ko ɗuuɗi e muɗum fuu ko wiyete opilis onno kandu woni ko ɗuuɗi e himɓe jon kayni himɓe no hani haɓɓania gadda ƴiƴel ɗen endam wallita caggal min daari si ƴiƴam ɗan noyi wayi to semin daari yal nawallaji hono sida en hono olol en e ko nandi e muɗum yala wala hen illu min tawi nawallal wonde ƴiƴam jomum fuu sawdu ndun ɗo kamin joppan ɗum
assure que chaque jour on en trop.
Geskeru jiya kena nder région Difa rewɓe hewɓe ngalano muynina sukaɓe mu'en e enɗi muɗum tan fa yottade lebbi jeegom tawi dow hunde noon ko laati ɓe gaɗanama tindinoje kewɗe dow mum. Madame Barma Assamaw ɗum woni mawɗo loctorore mo Garin Wanzam wi'i suka hokke muyna endu inni ɗum hunde noon ko ɓeydata cellal muɗum wadde. Mayna Abdoulaye yewtide makko.
Hokkude suka kosan ennu tantan no wodi nafakkaji kewɗi saini mi limtana on seɗɗa nder majji. Misali iɗum hisina suka on e nyawuji kewɗi, iɗum hisina mo e dogguru e turre e ko nanni titta. Kasen iɗum sembinɗina yidde suka on e inna muɗum. Har inna on du iɗum hisina ɗum sawi loyde e duddol ciican wakkati fu. Har abba on du hokkude suka kosan ennu tantan o warata ceede sanne ngam kosan ennuɗan en sodatake. Suka moɗum hokkata kosan ennu tantan ɓannu muɗum bano hawta e suka kokketeɗo kosan feere gon e diyam ba cellal maɓɓe hawta kasen emo ɓuri heɓude kosan sanne ngam suka oyani moɗum hokkata kosan e diyam gon kosan ɗan en heccatama ba o fooɗi ɗan warata sanne.
Nonni mbiyen le wakkati mo leydi meɗen Niger tawa nder mum hande o ombol keeri leydi hawtade e mum caggal ko sogeji jippinno laamu ilunogay e jeegon leru jie ɗum fi tefamɓe lawol joɗade ɗo endan le leydi Niger jiyaɓe leyɗe yaasi filla mu'en wala fu ko hawrondiri ɗum e jukkugoji ko ley e CDAO gaɗani Niger. Yeruno Yakuba Sukarujo wi ɗum woni hano directeur kawjiɗo sarusi kokkol talki ɓingu leydaki ko dillamɓe leyɗe mo région Agadez. Anise Karimu yettide makko.
La situation des demandeurs d'asile.
Si tefamɓe lawol joɗade ɗo enden leydi Niger jeeyaɓe leyɗe yaasin ɓe keɓatoɓe ɗum e feroɓe wala fuu ko hawrodiri filla mum'en e maɓɓol keeri ko CDAO woni no jukkira leydi Niger di enden ngam himɓe ɓe enden no gondi e amin ɗo leydi Niger fadde keeri ɗin enden maɓɓede denne maɓɓol keeri ɗin wala fuu ko bonna nder fi maɓɓe o enden gonga fuɗɗam rafke ƴeran hakkillo fukkingo leydi Sudan min milino himɓe Sudan hewɓe doggiran leydi Niger amma ɓe garay nangude janvier hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e lasso e ɗiɗi warde lewru ɓut hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e lasso e ɗiɗi waɗa kamɓe lasoji nayo yaade hemre doggiranɓe leydi Niger ti endan lewru fuu hikkani ɓe gariray no ɓe gariranno rawani gan nder lewru tawte jeetato na sappo kan en tan doggata gara ɗo endan leydi Niger denne fi maɓɓe o endan ni wala ko wayli nder mum ɗo endan leydi Niger.
En cocotato enda nder département mo Gaya région do so ɗum woni syndicat golloɓe do filla ñibdiji ko nandi e mum ɓe Gaya asawe bittiɗo woni ko keɓi ɓeydanede andal ngol ekkintinol dugan sembinɗiɗe sigilaji nimɓe noon waɗoɓe ɗi golleji André Tritou ɗum woni goto ekkintinɗoɓe nani koye faddel Aloudo majjum.
La qualité d'un ouvrage.
Wallal ñibdi non na goddum fere jun non no wa'iri fu no wodi no tokkire ko gal wadde dum dum min gari ekkintinde himbe do soni dab Gaya de gollal ñibdi non na menigeri na ferrayer na electricité gattol peinture caro gadol mu en no wodi no tokkire ko golle de endal lobbida dum dum yuwambe bene Nigeria e Togo kebuno ekkintinoje mum de leede mu en hande min gari surtout de non ko e ardibe fedde darani de gadobe ir golle de endam fu gada ekkintinoje de du no wodi talkuru du neddo mabbe fu wari ekkintinoje de enda hokketi dudal mabbe gadino ekkintinoje amma be kebay hokkede talkuru fu
dame ils n'ont pas eu d'attestation.
Asawe ɗiɗi lewru septembre ƴaɓɓiɗo noon ko fedde leydi Niger hawjinde filla lattol bal feni foto waɗi hawrinde muɗum yawde ɗum dugan wadde ano ƴewtinaki dow filla dimma ɗum woni lattol bal mane ekkintinol gam yaardu yesso lattol bal leydi meɗen Niger ɗum do mbiyen moƴƴigoji kewɗi waɗama nder mum yaade to warɓe do indi région ji jeetati e ɗum waddi bayle du ƴamde ko hattawe kolobuji sappo e jeɗɗi wattama do pelle lattol bal mawɗe ɗen ko wona pelle sappo e tati sappo e nayyi nonni yewtere meɗen pindino haltana do filla murɗi ɗum do no lawol noon ko no hoƴirte ñamande waɗirde lumaku ko rewɓe commune bande nder région zender goni hen no wadde ɗum du hokkatana neɗɗo lawol yaade to lumojo hoƴude ñamande sonno warde yoɓa Hajiya Balki Saddi ɗum woni debbo gaɗongal golle nani ko famminima kiwseni.
Ko saabi meɗen gaɗa mirɗi gam min gala ceede komin puɗɗira lumaku de neɗɗo yahi ƴami ñamaane wala kokkanɗo ɗum amma de ni neɗɗo mirɗi no yahi ƴamoyde sei neɗɗo hokke gineeji ujunere neɗɗo no hokke ɗum dow ujunaaje ɗiɗi degon neɗɗo no saama heɓata baafu sei ni de mirɗi on en no woodi nafakka
mirɗi o ɗume nafirta
nafakka majjum kan woni de neɗɗo wala kanjum taw wattata neɗɗo yaha jaɓoyde mirɗi sei neɗɗo yaha jaɓo gineeji wala annuɗo neɗɗo yaha sonna wartirana jomum ceede muɗum kase yaha jaɓito goɗɗe
hallo abaka
saɗormaji ɗi e gonɗo ɗon keɓa nder majjum
kaluba lebo wonde
saɗormaji kewɗi meɗen keɓa nder majjum hokkanɗoma mirɗi on en hanne e jango ñanne gonde a heɓi saɗorna a heɓa e gaddanɗa ɗum ceede muɗum sei jomum yaruma yeeso suudu kiite miccitata ko ba jonde de gaɗɗon no gaɗa emo hokkuma gineeji ɗi enda iɗi caadi
limki kan limki
moy woni codowo are ɗen jeeɗoɗe na goɗɗo feerejo
a wondeba
hokkuɗoma gineeji ɗi e a sonnirta ɗum ɗi sei ni jaha dartowa codanɗo ɗi
de a sonni a saami noy keɓirta ceede jomum coƴƴita
an sana'a
de ni lumaku no neɗɗo watta no waylita to neɗɗo no heɓan ba seɗɗa no bani neɗɗo heɓiday ujunaji ɗiɗi ɗe en funo no heɓan ujunere e keme nayyi na ujunere e keme jeego'o sei neɗɗo yarna jongineeji ɗi en ceede ɗe en ko hoddi on en sei hokka mu muñal nonni neɗɗo tinnoto no waɗa fa heɓa yoɓɓidamo ceede makko de ni du neɗɗo hana lumaku no waɗata de jaɓoye gineeji ɗi en ir majjum no wattata himɓe no jaara yeeso suudu kiite
gaban hakuma
to goto jaɓata are ɗen nanoyi
matañezu
joni ɗuɗal rewɓe ɓen en fuu ɗum tirsuno seede a hawnidiri e gineeji goɗɗo de a sonni jarana o to ceede muɗum o hokkuma gineeji gon kasen de a sonniɗi sei jaha kokka oto kandu ceede muɗum
kaka be wan
waɗude mirɗi e rafi waɗude ɗum ɗume ɓuri
gonga rafina fakka majjum min ɓuri heɓude
to ko saabi oɗon gaɗa ɗum
ɗum tilsuno woɓɓe gaɗa ɗum gam neɗɗo wala ko hanne wala dow ko jaam
Do won to kibaruji meden tilede ngal fulfulde kirten to jamhirti.